Download kupitia djnguta.com.
Achuchu. Jamani, ye. When you make ye. Wanangu mnacheza ye. Basi ye. When you make ye. Machisi mnakata ye. Basi ye. Badi acha ye. Wanangu mnacheza ye. Basi ye. Okay, Amilo, cheza chula usiogope. Chuchu makare ivani, mawasama yokote. Chuka ukipanda kamundi unapiga yope. Nye, sikipanda twende tu usiogope. Cheza ni kupige picha mamilo, ni kupost, switi yo. Mwenzio, na kupenda baby yo. Kidia ni tosa, mita umianaro. Cheza ni kuone, ye. When you make ye. Wana kuna cheza ye. Basi ye. When you make ye. Machisi mna kata ye. Basi ye. Jembali acha ye. Wana kuna cheza ye. Basi ye. Jaki wizadi ye. Bisha mna kuna cheza ye.
Baba na mwita Joni.
Wanangu mnacheza ye. Basi ye. When you make ye. Machisi mnakata ye. Basi ye. Badi acha ye. Wanangu mnacheza ye. Basi ye. Taki wizani ye. Binanda mnacheza ye. Mamilo, cheza chula usiogope. Chuchu makare ivani, mawasama yokote. Chuka ukipanda kamundi unapiga yope. Nye, sikipanda twende tu usiogope.
Habari jo iyo, acha baria. Chula maji nyonyeshe kijola, chefsi teko. Nyonyeshe kijola, chefsa bamia chano. Nyonyeshe kijola, chefsi teko. Nyonyeshe kijola, chefsa baba chano.
Moja. Watoto wa badi antazi mtani utawala mboi.
Acha baria, mama anakubali sana wazee wa SMB zoni. Ya bulani zisi baba bako. Toto baya zuri kwa mama kie.
On the beat.